Black Market Records. Yeah.
Yo, Clama.
Yo.
This bill.
Leo sina form, hakuna siku desh jaji bamba. Tuko na clamas tu tuko zone. Bloody skill 6 udunga pamba. We, leo kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si utsake.
SMS ya pesa, hukuwa na didi. FYI, FYP, kosi DC. Si give an F, mini G, uliza rigi. Pushing P, cause my lady is a cutie. Usipake chafu, siniguze luku shifre. Denge ninganya, kiniguza nisha diste. Kauna bong, tuneza bond. Tushike county, teia madon.
Leo kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake.
Leo ni leo, kila mtu ni matei. Itake vobrayo na pia wite kinafei. Niko na ganji leo, sijali bei. Ziki nishika, I hope mtani bail. Niko na form, mahitaji uniform. Huku watu wamechrome, jicho nyanya jiandom. Unafanya nini home, kuja party na don. Mbono kwa alone, come tuingie kwa zone. Tiki, tiki, taka, taka. Hapa kuzitoka, pewa vile unataka. Wamenisaka lakini hawaezi nipata. Mteja patikani juu nimelalia mapaja.
Leo kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake.
Tushike county, tujuzunde kwa hiyo chuo. Mcheki mbanga kwenade basi seti kwa yunguo. Mishika chesa nina yangu wapa juo. Tuende vondani mwona fala flani bloody fool. Ime mediko na villas menishikisha. Jerry na fei moja wana nikimbeza. Mnataka Johnny die kuna ndoto sijatimiza. Nikistaga nize mishopo kwa kiti sam. Dugu 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 bade pati kongo picnic. Niko kwa zone na natakika na miti. Kangize tei wakipiga tenje niko busy. Niko juu ya form najisikia kwanza
biki. Leo kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe, si utsake.